Crazy, crazy flow.
Yo chambula nyimbo.
Wachosa na ina.
One time.
My fans in my view.
Ocean record production. For the first time.
Renji.
Chiambe tione.
Mangala mupempela kuti moyo wanga nisingala nikangiwa ngati simuziva lero muzive kuti niyaziva mapulani anu koma lero iliko muzive nditana nanu akumawa mati choipa chisata mwini so vamene munikamira lero nikamba vimipwelele vamene mumanitumira lero nipatu the sender.
Velela jealousy, koma neo ni believer muli Jesus. Bazatu ni majudasi, bafuno ni gulisa aba siriasi. Amene mumani planila,
back to the sender.
Amene mumani kambira,
back to the sender.
Simu wachi sondo umfiti na forza. Velo ni vipembelela fonse
pa ocha.
Pajapene muna kambirila negativity. Inelelo ni pembelela po positivity. Velo pajamuna kambirila disappointment.
Inelelo ni za kambirila mapo.
Tu ya mene muna kambirira pa umayo wanga. Ya mene muna kambirira pa umayo wanga. Kusabanya wa mene muna kambirira pa umayo wanga. Upembele latini kambiwe kutimawa neoni sauke mumoyo wanga neoni sauke back to the sender.
Unipemperera kuti neoni igwe koma murungu ndepe anipanga igwe paja mupempera kuti niende reverse murungu anicheta elevate chamene chini sunga ni faith ndawa anzanga vose bari fake. Enough is enough. Lele umpempelo nisanga lako tough.
One. Maputo ya mene muna kambirira pa umayo wanga. Naitapedia ya mene muna kambirira pa umayo wanga. Kusabanya wa mene muna kambirira pa umayo wanga.
Yachambula
nyimbo. Wachosa na ina.
Production.
Kulema.